funciona. Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo kubwa,
hakuna usiloweza,
hakuna jambo kubwa.
Sing it. Hakuna,
hakuna usiloweza, hakuna jambo kubwa.
Hey,
hakuna usiloweza.
Wewe ni wapu, oh, oh. Let me hear you now, dance. Every wapu, oh, oh. Wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody know, everybody know, sing it. Sing it. Everybody now. Let me see. Come on, come on. Sing it. Hakuna. Hakuna.
Hakuna usiloweza. Hakuna jambo kubwa.
Unaangusha.
Una.
Hakuna usilo, hakuna jambo gumu kwako. Wewe ni Mungu wa kuogopwa. Everybody say. We gon' do it one more time. Say. Come away, one, one. Hakuna tena come away. Hakuna tena come away, one, one. Hakuna tena come away. You want to hear? Sing it. Hakuna tena, one, one. Everybody. See ya, sikia tena ongeza sauti. Hakuna tena. Bwana wa mabwana, mfalme wa mfalme. Everybody, unaweza ukaongeza sauti ya juu kabisa. Everybody, so. One, one. Everybody now. We gonna do it with choir. Hakuna tena. One, one. Everybody say. Let me hear you. Hakuna tena. Everybody.
Hallelujah.